Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sonogo to bogi jenga fandu hala Mamadou Sama Sigou Diom Wali Sakrabe heedibe. Darnaade am saddaaji projet ngaji kumni dem wintingul gese tampude talkur mudum na sinama kenyina bamako do horizon ngaji kewdi na kani hebde nafa mudum. Ultama video ko boodi jangnido cappande jeddi ngoni den jamma naati mudum sabi kewal mayo rande won goto gaawu e tumutu lam o humpiti figol dabriji jalla hadde kuteji mudum do jandeji hikkadi. To boyangara tonno jamarande nam tambe heppani uddingol université mo lam ko boni be adi mudum be holiti wiide huntangol hore odo projet o sitnan sanne ben sukabe region o dingon seme kawruj amen hande bete aljumare 31 janvier 2025 bisimilla sakira miral ngaji jago miloji temere jenna sefa ngoni akal si projet ngaji tamere sapo jetti mo intingol gese tampude ben ngonde barade mayo ranewe ngo do nokuji hertanaadi tutugol ledde grande mira verte singol tarkundu ben singol tarku danna am sadaji di ben dido projet de ben ngada wada ma yeso premier ministre o general de division Abdoulaye Maiga yu bangal ben bangal mudun hakli wattante sanne sukabe ben rawbe kanye dun hayabe le gol le odo projet ngaji di mamman baba kunta tawatun won ko hebe ne kedo fa sama Ousmane Yalbouli e Alcisse
di hejoji anangodani region ngaji kai kuli koro sego motti duwanza nara nyor ikita indara noto mo intinde nokuje bonde e sembinde kabar wa iltagol wattu fa jottade dande golleji ko buri ujinere madu jalla won jubbina projet de restauration des terres dégradées
projet o ana yidi tawa yimbe jaati woni gado be golle majjum ko be demata ko be andi woni ko mi anni faaba de be lihim fandi ka fu mi de jidi yimbel miloji didi tawe
hakilaji jalle nyidi temedere sappo e jitti woni cubaade sabe nafangaaji majji enum fawi do golleji bangal demal fayottaade haybugol dumengol leydiji kon dun e nandore mudun do faaba ngoji jawdi yudi miloji jeegon yaade cappande jeegon e didi goto fu e projet ngaji di ngo gel ana fawi do daranaade tiralaji ngududi bangal hawalu woni ko holti en wiide kajja jallo goto hebe di faaba ngoji
nous sommes des exploitantes agricoles
minem mi rewbel demo jaba woni ko min demata tiagal so min tilike remude dum wala fu no min jeeyira tiagal ko projet PRTD o yottimen ko be bimen mi mayta no min demirta mi tuta ledde de be ngarta faabaade men haybude yella won ko mi kebata e mudum fami jeey
pouron vendre aussi ces arbres là
ko tindi wiide di projet ngaji cubama tiagal ko noddango wada ko ley mudun hagilay ujinere e noga e jeegon cuba ley ko men ngaji cappande jetti e jeddi ley e region ngaji jetti cubaari e o projet resto restauration des terres dégradées
sacrement tout hakla modou karou mbanga bem facebook adun x jangira kebude ben njidi bonanda din jam sabi kewal rendimayo rane wongo li sahal lidindi ko warta cappande jeddi e go ben jangirde li horizon ay tumtu e gawo ben ngoni imade kabar mudo we kum wi e le communique ko ben je communique conseil batou misren kenya nan beda ma wiide di do jangirde yo ben kap ngaji joy horizon ay gouvernement o beti wiide dum do ben latri sababu tampinde sane kala jangirde ngode e sere mayongo umar wago wonko ben kadi fa sa kanko maro
dire li raison tumbuto be kolitti wiide cuudi ekol gondi ton di fu ndiyam dan naati e mudun ko yaata cuudi ekol cappande nay e jeddi dido kasaraaji jotti suudi ekol bari koobe en kanye defu be mbi ndiyam dan munni to gawoto kanko lamid academy le o don nokko holitti wiide cuudi ekol noga e jeego woni ko kasaraaji ndiyam dan jotti ton yor le raison motti be kolitti dido kasaraaji jotti ko yaata cuudi ekol cappande joy e jetti don cuudi ekol uddudo gondi ley laamu feroobe soobe kanye aka fa jande jokkite le do nokule gouvernement holli tiwidu an wonde wadde ton dande yoga sukabe ekol be du nabama le ciude ekol burdi fu battaade dum en micitede wid natugol ndiyam gol kasaraaji bi yottiki yimbe le hewbe le dido region ngaji fa hande wob an domtino kani walli rete
to gawto no horajo gumben academy holti wiide dabre gon in jaddu dabre yidi holti gouvernement o wi makko jangnobe be fufu jiide titelaji ido ben bonandaji ndiyam dan be fufu na abdun le ben damde ma dun no kuji bidurdi batade lasana kedon kanko lasana kumare horajo da dia e gawo wonko en umar waygo e du fason alcisse
Chagal kom ewuti cuudi le koliji di ndiyam sori sonati e mudum min ewi jomka hono min bay wadde yellamde paabo yimbel gombe le dido cuudi le koliji wom be mi darnani dande yellan heba wonode to fa janga wom wobbe be mi paabori bangal kaaki jangirdi ono tableau kany ko nande mudum yela sukabe ana heba jukita jande mu em le dido nokkule fade kabaru o hebine jogala min ngondi ewtaade bonanda o fami paama to o yotti cuudi le koliji di ndiyam nati e mudum kokoji mudum ana wawi hedda darad kasenna yido cuudi le koliji ana wawi mu internetna cuudi le koliji gondi damal mayango ana wawi nawterade kasenna nadu kinafu hele darnite kasen di woni golleji di min gondi wadde tafu
hitade tiagal ben ko humpita nyibugol investi to bangato le wuddu leedi mali be lamkobe ultibide golle mudum men dum do uttota uditan no fay boyata dono dum latiki sababu kuyam to jamare ngalurande wobbe kay ben na sikiti joni faande e kabar mudum ko bar gollugde o do projet o adama jigi bakay dama gono ton gon ko fen kata fasan umro golu
moi mon avis c'est dit au problème financier
so mi landama yenti allaji waydi ndena kanye wasudi kalis dum latiki sababu mudum min mi didi darna odo université law fa wado do jandam ti ala jandam gondi e matede ka mine yibel banya garabe so université darna ma le nokko min belto to sanne lamo adi ki dido adiji ko boyi ka yottinay adi mudum litar 2018 min kalna dido halaji so min dokka gikke lobbo do ima daraji ko lamo wonde wadde no université ngaji kani sakirede le leedi ndi banya garado wana wonno hen dum latto sababu so sukabe janga nokko o keba golleji mudum hen do idum wela yimbel wombe banya garabe sanne kanye yimbel
non seulement pour la population du Bangara mais pour tout le Mali
to kutala tun ben dabareji baltingol bibbe jallo ben wonno sisli kawtal landinagal kal kamsare kenyen noga e jumben nyal alkamsare noga e juy janvier to kutala tun den ko warta system sapuyon yimbele ben kebe torraji ben e ko wete bibbe torraji du europe an wonno e kawtangal e wi landini be wonno kabaro wonno wadi na munya hebgo kebal ben golle be do yimbele be dum landini kawtangal woni de Europe sukabe galle do itigol ja kalisi finyap bangal projet fafi e asdap denno baldi je be ngal e gollo
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
e bangal dusa men hande woni dusi la semaine meman hala ben talkib ilidi e habugul dewgal le misidaje kaydun exigingaji nanno holtoltan wide didi yamire bangal article 280 code personne et famille nanno yalan beru famudu kabar mudu wurdi hande tiagal ko 2018 dun do gondinama kanko mbien umar isa umar wagolo ko ben kada fastango umar tugula isa martugula du festan umar wagole alsis
rewbe le hewbe gombe le leedi meedin den kanyen bemba tiagal ko dewle muuden kabaaka le cuudi mere ko nande muudun hono kanko safi sidibe ko futu duubi jeddi nyaloma hande no ko dewgal makko habbaale misideji di kabe njahay le cuudi meri di wattu jono o do inna sukab di don wiyana bemba
damado nega civil
dewgal am habugol muudum yeso mere ana booy ko hunko watta ka hala muudum fe tay minne e jom suuda on o mi kawrnobe do majjum wakati no mi reedune o wi kam som mi beeyini suko o hebi balde debe fu ngadam meri njaba waytaade to makoto tafo ila mbayti mi to makoto hunku mako mema ikasen hala mariage civil en Allah faddana en so mi yawti mi sukabe am be kebdimi e makobe hono latto nadu so chera ngonaati hakune amen hodo woni ko latto hakke amen idum famni jati non kanko no dirtir Alassane Ba o holli tiri wide o do gollo le sud lullirdu centre islamique de formation et documentation o holli tiwid nyaloma hande no dewle kabaade le miside de kanye dewle kabaade le cuudi meri di fu gotum
dewgal
kabbetengal misidengal talkuru ndokete tum o kay talkuru ndokete do dewgal habama yeso mer fufotu kupingaji talki jipinir cede tobe faye toba mondirobe hokete miside to dum hokete do meringaji to dudo talkuru so cerango wadi sariya gondo le leji amendi fewde e majjum o gollirta
konayir
bangal kristien be kolliti wide yodum wana wajibi jom hokke dirwol so bami fa dewgal mu habama ton ka dum e tayde fu kanko dirte do bomba ko ne o yoga chuude eglise dan ko kadido eriji ko wana wajibi
le set frère délivré
talko ndokete tom o ka darne fu wala e mudum sabi teddango fu o wala yeso charo tobe eglise evangélique kanyunga dewgal kabangal yeso maire andi
civil
ido halaje na pamni jati non kanko andanda kabaru sari no dirte ali kola ko ita o holli tiriwite o yono ko yubbonoki e dewle kabbeted le misideji di fu dum yubbama le tongande de ngadno hitane 2018 ne an way yaddo yidi fur habba dewgal mudum
le mariage religieux
dewgal kabbetengal miside kanyundo yo dewgal hakune dewle kewde de sariya le lidi amendi jabani darne wotere dewgal kabbangal miside kanye kabbangal yeso mer jogi so almami kabbo dewgal ngal ka tiddini sariyaji kandi joked le hendi wakat no habata dewgal ngal
celebrer le mariage
taydi wiide dewgal kabbangal miside kanye kabbangal le cuudi meri di fu goton nyalom handobe kollitide kabbobe de do dewle le misideji de rakani janginede
sekrabu ko tan kabaru ni hande mi tan wasar fum tin himeji modo bangal numero 116 98 56 56 hiksik wala do on nototo mbendo bangal sirtoni nototo himeji modon bangal kuno fum 36 321 mero mero non ka famdi buudo nokay tawli telephone jom do sa lettre me de magazine yotere magazine kabaru sukabe yudun do mbien nokuji yotereji sukabe ngobbe do le site déplacé en khalifa guita hejabe ngonku hebene kedo fo sangu min e usman nyali bulio en nyali jam minane do site déplacé en gonde sebugule lamu segu nokku mudun hertanado sukabe onon nokku yotereji natawa fijoji e buru fuf yidde sukabe déplacé mbé
ani balons
meden gada fijirdeji sukabe hono balonsa waddi dun ana welakan sanne meden gada du defude fuji misal hono wattude lopal de tasa e de ndiyam min gada hono min defobe meden piedu ballon kanye wadde suuda suuda kanye fijirdeji motoji
kloji temere kewde on don nokku o na wodi barbe plateau nokku déplacé en ngondo e serengal lura moti do ko e sugabe na jewa san sabe nokku mo hertanado fijoji landina ka no haniri
nokku do min gatta fijirdeji amen on boni joni wala fu ko yewtin tamen en jidi nokku do min fijirde mo don mo entine
sidi diko yo mawdo galle kanko do woni kejaado déplacé en ngonbe barbe plateau e hakkilo mako dido nokkuji yewtureji sugabe na jogi nafa san wonande beedo on darra joon en anniaji lubbe mo intinde odo nokku o yalla hadde yiltagul sukabe be
o dem senga tolo
sey ve children mo inina nokku sukabe njotata ka nokku o boni be ngala fukaake de pijira idi chef du watti no hen koyde mudon do haybugol on nokku kany ONG ngaji goddi sin mo intini on nokku joni wela mi sanne dum welandu sukabe amen be joni sukabe njilot tan jammaaji tawen wana no worno arande
nokku déplacé en barbe plateau mo motti halfna dum woni gulder développement social tama service on andani chadale ngurude on don nokku bongal yotreji sukabe be madame silla fadima mayga kumdi do jogola site déplacé en moti jabike
bien sûr
gonga jati développement social ana hakkilo mudum ko sukabe pijirta ko wa yowtinde dum en le d'accord de ne sabe de mba wiide kewde e d'accord de ana jogi nokkuje de sukabe pijata ko gollidi amen mo ini tiagal ko direction régionale développement social darti e mubben on nafi sanne sukabe won gollidi ko monende yubinde golleji mudon fayotade haybude e nokkuje e gubbe ngoni lemon wattudi fu e be ngara le d'accord de tay kitade golleji gondi wadede
to santon wuro wongo o déplacé en ngodi wala fi nokku do sukabe déplacé en hetana yewtereji e wi saydu sagara kejaado développement social goldirande andi jaati wiide ido nokkuji na faabo sanne mbirki pedo sukabe
en nafsaaje de loisir
nokku do sukabe e gobe pejata le modon wadan faabe jiggita tidallaaji de ke uno di wallambe bangal chaldi hakkilo fa yottaade engo adama ko ka ana metti no gobe poti hewdo handen ni de tawe wala fu nokku do sando sukabe mba yewtude le mudon
hunde de godini kanko psychologue Salif Tambini e wi mako dido nokuji yewtereji jogi nafa modo bangal yirwere suka
le jeu
fijideji di ngadan fabe anda ko wodi dun beedo uditinde hakkilaji mabbe fijirde wadan fa suka jaldi mudun pirto fama ko heewi yewtina dum do fijirde suka wadan fa jomon jalo hakkilaji bondi gon e mudun ko nawi dun fa yottade kulul
bam ko do site déplacé en fraje galbal dum na jogi nokku yewtureji sukabe arribe site o te wiide rande do nokku o na jogi nafa modo e lembirki e yirwere sukabe sabi e bi mabbe on do nokku sukabe fufu hawrata tinnaade fijoji mabbe